Nazimsafi.com.
Adogololi wasafi.
I'm on me.
Laji.
He's the only.
Balinga. 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 Balinga.
Hebu tupa kule.
Tupa kule.
Wanafiki wambie apeleka kule.
Peleka kule.
Wanachuki bule. Washenzi wachawi viholo mbele.
Haia, hataia, ilia, hafaia. Misi tangu kusia, misi friendly. Tula uzi alifuna babe kuna besti bine kitayo. Onke umutu, unobombi bahe.
Funeka, amele, imisimi, yake. Funeka, amele, imisimi, yake.
Balinga, balinga. Balinga,
balinga, balinga, balinga, balinga, balinga, balinga, balinga.
Wewe cheki mane,
cheki mane.
Si unajua watoto wazuri wataki kelele.
Wataki kelele.
Yeah, of course yani. Si ndo mwaki wanapenda kutuita watoto fulani.
Role. Mbielomi na lukumani, waende kule, yeah.
Mbielomi na lukumani, omute DJ.
Iripatiri menoga bara, ukileta majegeka msala. Pereka show zako huko za uchwara, hapa utalala.
Ajifa mja kaota, mapembe, kiwembe, mzembe. Mawenge, mapepe, madenge, anakipepe.
Balinga, balinga. Balinga,
balinga, balinga, balinga, balinga, balinga, balinga, balinga.
Good brand.